Andaa mchele,
mchele, mchele.
Leo tufanye sherehe,
sherehe, sherehe.
Na furaha tele,
tele, tele.
Itayodumu milele,
milele, milele.
Waite na ukoo mzima,
waje,
waje mapema,
waje,
tuonane tena,
waje.
Hey yeah, walike na mtaa mzima,
waje,
jirani mwema,
waje,
waje mapema.
Chambua mchele, mshenga anakuja leo.